Batch himself free.com.
Pacheco Menudo.
Naso kama si pambani na pambana usiku kucha, ila mambo twayajakaa sawa. Naso kama minapenda mamtu navopauka, ila mambo twayajakaa sawa. Na minapenda upendeze, niimbe ucheze, mashoga zako walingishie. Napenda upendeze, napenda ucheze, mashoga zako walingishie. Na napopenda sifa, nikizipa tota koma, mana ntakupendezesha sana. Na baby ulivona mwili wakuva, ukiva unapendeza, mbona majilani wataisoma. Minajua unataka uishi kama wao, minajua unataka ufanane na wao. Minajua unataka uishi maisha yao, minajua unataka maisha ya kideo. Ila baby, kikubwa supla. Jamani baby, nosichoke nyombea amumeo. Jamani baby, kikubwa supla.
Ukicheka ukifurai, hai, urefu wako kama Masai, ah, mdengele kolanga Dubai, ai, unafanya kitani na jidai, ah, oya nipe mimi, usimpe mwengine ukitoka na mimi nifalie kimini, baby nipe mimi, usimpe mwengine ukitoka na mimi nifalie kimini. Walingishie.
Napenda upendeze, napenda ucheze, mashuga zako walingishie.
A vitamini yo, ah, I'm somebody apa.
Atoni kilagen, makofi anyan. Watoto wa New Blood Gang, nakubali Shadow Wizard, Ado, Dinosaur, Master Music, awe meneja dupa, nakubali Mendezone.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.